Amawubo 27 verse 1. UJehova ungukukhanya kwami nensindiso yami, ngizakwesabani na? UJehova uyinqaba yami nokuphila kwami, ngizakuba novalo ngobani na? Verse 2. Ekusondeleni kwababa ukuba badle inyama yami, abamelene nami nezitha zami, bakukhubeka bawe. Verse 3. Noma impi imisa ngakimi, inhliziyo yami ayisabi, noma ngivukelwa ngukulwa, nokho nginethemba. Verse 4. Kunye ngokucela kuJehova, ngiyakufuna khona kuba ngihlale endlini kaJehova insuku zonke zokuphila kwami, ukubona ubuhle bukaJehova, ngibuke ithempeli lakhe. Verse 5. Ngokuba yangithukusa edokodweni lakhe ngosuku lokuhlupheka, angicashise ekusithekweni kwetende lakhe, angiphakamisele edwaleni. Verse 6. Nalokhu ikhanda lami liza kuphakama ngaphezu kwezitha zami ezingihaqileyo. Ngiza kunikela iminikelo yokwethaba etendeni lakhe, ngihlabele ngidumise uJehova ngogubhu. Verse 7. Yizwa Jehova ngikhala ngezwi elikhulu, yiba nomusa kimi ungiphendule. Verse 8. Kuwena othi, funa ubuso bami, inhliziyo yami ithi, ubuso bakho Jehova ngiyabufuna. Verse 9. Ungafihli ubuso bakho kimi, ungaxoshi inceku yakho ngokuthukuthela, wena ulusizo lwami, ungangilahli, ungangishiyi, uNkulunkulu wensindiso yami. Verse 10. Ngoba ubaba nomama bangishiyile, kodwa uJehova uzangamukela. Verse 11. Ngifundise indlela yakho Jehova, ungole endleleni ekhanyayo ngenxa yezitha zami. Verse 12. Ungangnikeli entandweni yezitha zami, ngokuba ofakazi bamanga bangivukele kanye nabafutha ukudlozomela. Verse 13. Yeka, uma bengingathembanga ukubona okuhle kuJehova ezweni labaphilayo. Verse 14. Lindela uJehova uqine, inhliziyo yakho ime esibindi, yebo, lindela uJehova.